mugambo kulike mulinga nyalika kubale wajani fumuyo nawo ndaba mulinga nula nze ne kulingiza ngogolola ebutezo nyinzi tugo mguwa muganda wamanyi yatwaga na yesi ye mchala tisa kati ngawe yagenze okulima bambi ndamu mmanyi okusobola njagala tukola omukwano mukanyo ate nga gwa pulani bubba naawe nga bola abonganza kyekimbuza ebirungi ebigabwa ye n'omala oddamu ngukkiriza ku ssaawa eno bitaano mbibala bambi ddamu tozannya buzanyi kasita toli muto nti okuumwa kansembere nakumpi ndi wala kutuuka awo okumpi onziremu mulamu olyose n'otokweka nsonga ey'okutya muganda wo n'okumanya kuba nange emmanyi bw'akimanya awo wabeerawo oluyombo simula agala nkuwa epulaani ennyangu otunaayita alime ey'okumanya waliwo ennaku ezibaako eddembe ng'olwessande olusimbaawo olonaawe lwolikeera okusoma nange endaga embanywanyi okunyumya ng'oliyitira eno emmanga ewa mwannyina ziruusa ekanoni ate nze ndiyite eri butenga tusangeyo nga naawe nninda bwe tuliva mu byaffe okunyumya bagoddayo nga nanke empetamu kala okirivaawo okumanya totuuse gye wagenze okusoma ate olwoku mulundi omulala ndizuulawo pulaani esinga yata wali omukwano simanyi nti waliwo pulaani erirema bambi ddamu tozannya buzannyi kasita toli muto nti okuumwa
bambi saba okusanza okola ki ne muto wange nsanza omutiga n'ekyokkola kinoonya sirina nga netta mukuleeta omusege ndowooza mwekola dde ekigenyi lwenva waka omukyala afumba kale watandika otya oyiye oganze kannawaabi oli muka kano ke wajja mu butonga okalera oweemusembasajja olimbwa laba emmunyeezi nyoko obwenzi leero aisa ntuusa awazibu yangu wako nnabwami onziremu ompuulire gye wajja ejjogo njagala ndeka amakaago mirembe ntambule mbula ensisanyulyo mbeera wuuno ofunze mukadde vuganya atyala omutomba nnimba mbeera nnya bonnaleeta muyambi onnyambye ku musajja oli muka si kyanenya bakyala abaloga bwe ndifuna nnabwami ongwako
ogolola nange mamanyi oba oyenda anganje mubuulire nze amazima kyoba baba taliiwo vaawo kyoba nalinda by'omusajja omulala ng'ayimiridde naawe okunyumya waddeyo okuluza emmanga oba olina ewakyamu olweyo muzzeemu ne mugamba olimba baaba atasattira ebyabawaka baaba okuva waka mu nnimiro basiine lwe tugenza okusoma baaba siyinza kwetentegula nenjagala abalooyo mba mbi ate naye tayinza kuswala naŋŋamba bya mukwana ntya nnyo era ekizirusizza ng'oyomba ntidde nnyo n'eddoboozi ekkambwe nange ne nkulinda okukka kunnyonnyola ekituufu ekiriwo baaba ndeka omusango sirina ne mulamu muveekooli simba.
Loza kakati ugazuka mazima. Inde siri musajja mbao. Nogu nsibako mbuto uonyeziza. Loza nimbuto fonyoma. Kali wabira uru wabantu. Kowe mula muganda umbu anjagala. Singa katiru suse charo. Aake ndiza mcharo kukapa. Wama mula mkwate mboyezo. Oroji muganda umbu okolora. Inara vya bachara babuba. Nayono mwana wachita waliwala.
Sewali, wasonyi wena inzo kupapa Mate tonde nyaru asonga Mate manyiti mwate chama Komotu kwa tatela kwe sembereza Kwe basanze nefo moyo Sonyi waka sanyo mbibu yombi Na wamanyi usungwa jebubi Kwe ngasene sana mundimiro Nembula mpuleja kasiba Na ye mwami waba onsonga Singa katinda wami apocha Na yenga waeru damazima Omwe tondela muwande gato Na wasebo kuwado mnyonyi Tubike kusungwa wise
Sobiye mureka kubanga abasudda mazima Edo tanga mu mujalo kupapa Ebintu omalanga kwekenenya Olabudde ne muto wali wali Yalibo mujulizi ngozema Mula munjogedde kyawe kisobye Kwembeera n'ensobi nkuwabula
Okuwele kumingandi waka
Nange kandake wajuko Tugende kumupiri uyoga Amata mbitireke ni kavuli Ate manje jena tunde mwanyi Kwa waja omu sajambuza Omu gami disiri watencha Kontera yoku mazamangu Oruva kumupira naba
Kutte mama saja nimba, lai zake nde kabiki, nomu walalwa kese wiyoka, wena yogera konti di muvi, eki singa kabituka mangu, wana kombera wonga ndi wala, askari nomu tata pachi, angene jeni sulo mzira, na wamine mkule chidala, karimuku wakamuleze nyuando, siru wakubanga mama liomu, kutte mama saja siksa, wendi funa na wame agwako.